Papa on the Beats.
Yeah. Sio leo choka zamani, mnyama hana mpinzani. Sio leo choka zamani, mnyama hana mpinzani. Atushiki kiki kiki, atukamati kiki kiki. Watoto wada, watoto Msimbazi. Ita mashabiki kiki kiki, umeanza mtiti titi titi. Na simu huu, kombe Msimbazi.
Wa Simba
nyama
sio huyo wa picha mnyama
nyama
huyo ni wa Insta mnyama
nyama
huyo utopolo mnyama
nyama
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 wa vikombe vingi mnyama
nyama
anaupiga mwingi mnyama
nyama
unyama ni mwingi unyama nasema unamjua Simba
nyama
wa kimataifa mnyama
nyama
mnyama nguvu moja mnyama
nyama
anatupeperusha mnyama
nyama
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 nyama wa vikombe vingi mnyama
nyama
mataifa mnyama
nyama
anaupiga mwingi mnyama
nyama
hatushiki kiki kiki hatukamati kiki kiki watoto wada watoto Msimbazi ita mashabiki kiki kiki umeanza mtiti titi titi msimu huu kombe Msimbazi
sio leo